VirginMusics.com.
Kwaito ngomhlolo ungangitshela indaba zomjolo mina umngane wami unoxolo uthanda imali nemoto ungamjaji ushaya nebhodo abaningi bathakele ngqondo kodwa phanda imali kunakekela igogo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye jomo azomdidi ngqondo abaningi bathakele ngqondo kodwa phanda imali kunakekela igogo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye jomo azomdidi ngqondo jomo azomdidi ngqondo jomo azomdidi ngqondo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye jomo azomdidi ngqondo jomo azomdidi ngqondo jomo azomdidi ngqondo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye jomo khona abafazi abaphila kabi bayeke isikolo baphane ngomzimba uthole impilo engcono bese wena uyajaji uzenze ngcono akuvele kotela bo jomo obaba abathethe ingqondo khona abafazi abaphila kabi bayeke isikolo baphane ngomzimba uthole impilo engcono bese wena uyajaji uzenze ngcono akuvele kotela bo kwaito ngomhlolo ungangitshela indaba zomjolo mina umngane wami unoxolo uthanda imali nemoto ungamjaji ushaya nebhodo noxolo sambe ke unoxolo ungani sho isitori sakhe sibuhlungu
virginmusics.com.